Move. Get out the way. Move. Get out the way. Move. Get out the way. Move. Get out the way.
Andika snitch kazi bank.
Snitch, snitch.
Villain it tella.
Villain it.
Lock nation, villain unlock my fella.
Yikes.
Mteja patikani. Dobu kini call. Niko held up. Mori wani wakukam. Wesi mori wanzenza.
Yikes. Nah.
Don't know step kapele. Don't know step kapele. Don't know step kapele. Don't know step kapele. Mama told me work hard. Uta make my boss look impress. Woke up the next morning, went and signed myself. Watiaja tuko same WhatsApp group. Minili left. Najua nilisema Kenya si hami lakini gavai megeuka grand theft. You are in my way, nika kukrush, what did you expect? Manzi yako alinipe, nika ikrush, what did you expect? Kwanza is all to assess, manzi singe reject. Fanya kama badman Charlamagne, I put some respect. Nilimpiganisha nikamfanya Joe anisake. Akanipiga through pass kwa sistake. Kidogo Joe wange nilikuwa madhake. Ni ile tu manze misi motherfucker. So msha sikia nyima motherfucker. Sako ni ya mawina siya watiaji hapa. Paintings only sima demo mechapa. Tukipata na mtaa kwanza Joe na walapa. You heard your slang, hanged it. I took your slang, slammed it. Juu ya mawe mtau nalia sijui ati hitman ni bandit. Hey. Avijana rada huku wa ni gani. You are after clout, I'm after money. Nani ananguka mtiani? Don't know step kapele. Don't know step kapele. Don't know step kapele.
Yo, for real.
Don't know step kapele.
Tangu ninunue mrenga. Yo, acha niwakumbushe tena. Tangu ninunue mrenga, imekuwa ni ngumu kurenga. Mwa mkanga mangware marengo, akongalia baraka Mungu amenjenga. Kwanza joe buleto arena tuwa sheivela. Last step kapele. Sambono wanajali vile naishi. Wacha waseme. Hitman asiki ulidishi manzi nilidishi. Tuwape moshene. Vile nzaliwa nilijua tu ni mazishi. Litaka sembe. Nasika wanapiga mashona tia walipu. Jana wasenge. Marangapi make show for real. Bara mbamba nkichafu wa scene. Bara srapa na pakwa paka hapa motherfucker. Shakwa bitch. Ndani ya studio uanga hivyo hapa kolabo uanga risk. Nina mwari wa mengi za kilo yo mali yake na sakwa east. Ambio yo cop awachane na wasani. Baby skunye maji ya tap nataka uoge na dasani. Mini lion sezi roll na rats. Wrong niggas by me. Usifanyi kuteme gut, unakaga funny.
Matter of fact, unakavi ugly. Shot ni ya henny na una sweat. Joe, nika umepika changli. Mangware man natoa hangi. Industry na watoa rangi. They stealing the flow, tunaibiwa. Somebody call Matiangi. Boss unachoma, unaunguza. Bangi ni poa, but we punguza. All I do is win-win. DJ Khaled, wewe ni loser. Pull up no scar, mountain mover. Ndani ya benzo, hisi uba. Nyima ni ukama, vijana wajuzi. Sindo the ghost, sindo mambuzi, boy.
Get out the way, move. Get out the way, move. Get out the way, move. Get out the way.
Andika snitch kazi bank.
Snitch, snitch.
Villain it tella.
Villain it.
Lock nation, villain unlock my fella.
Yikes.
Mteja patikani. Dobu kini call, niko held up. Mori wani wakukam, wesi mori wanzenza.
Yikes. Nah.
Don't know step kapele. Don't know step kapele. Don't know step kapele. Don't know step kapele.